www.mixcloud.com.
Mama mkwe upewe vyeo, kifa wende pepona. Tena sisi we na mumeo, na wapenda ukweni. We mama mkwe upewe vyeo, kifa wende pepona. Tena sisi we na mumeo, na wapenda ukweni. Hadina isi kumpata nileteni. Bado tupo tupo, tena tupo sana. Kitu tenganishe kifo, apange maulana. Apenzi madiko diko, fulumi nyama nyama. Halipenda na mpenda, tunapenda na sana. Mwenzenu nimenogewa, nachota kamina pewa. Hadina isi kumpata nimechelewa. Mama mkwe upewe vyeo, kifa wende peponi. Tena sisi we na mumeo, na wapenda ukwe. We mama mkwe upewe vyeo, kifa wende peponi. Tena sisi we na mumeo, na wapenda ukwe. Yeti baby wangu analo digitali, kwanza ni shamsaha uyule wakimoko chali. Mpeni pole kwa kehali siyo shwali. Wangu mina enjoy, yani mambo ngari ngari. Eti mwanze tunapendwa, aundo majiku kwa majikuja. Eti shoga angu napendwa, auna miliki bomula machozi. Tujibu napendwa, aundo majiku kwa majikuja. Weja mani shoga angu napendwa, auna miliki bomula machozi. Eti unajisifu na sponsor, unamiliki techno. Mpezi wako anaela, ungela nja. Shoga unatutambia, unatuvimbia. Kumbe bwana hako bomula machozi, kila siku nalia nyo. Ikisa ilobodi, sila koja kodi. Na mziki miuno wanangu mimpea nodi. Shoga tikisa ilobodi, sila koja kodi. Na mziki miuno wanangu mimpea nodi. Kama unasu, mimalavu, unasusa. Kama unasu, laki China, unasusa. Kama unasu, woshibae, unasusa. Kama unasu, anama pozi, unasusa. Kama unasu, yoli mamu, unasusa. Kama unasu, seti fibi, unasusa. I'm a flavor, ba. Wedding material. Who's a biggie? I'm sending me at the boy. Boy, boy. Where am I going to show to you? Mpira, I did the mess. I'm going to come to you. I'm producer, what you? What you? What you?
Kuwango makali kutoka kwa DachiMsafi.com.